cuciniamo incisi io e Sinda Uyakala Kumbula mandla kue Awe pomoya uya kupelezela Perfumula kancane Beka phambi Izinyembe ziziyoma Kukhanyilanga Kina umesabi kubeka uhambe Amaphupha akhosondele namuhla Phakama kholelwa kuwe Kukhona kukhanya kwineni kwenyela Kwenyela
Ulala
Kina umesa